Angelique Kidjo. Amaze kumenyekana rero mu gucuranga live no kuzenguruka ibihugu byinshi bitandukanye byo muri Afrika, yaje kujya ku mugabane w'i Burayi. Mu 1983 yaje kwimukira i Paris kubera ibibazo bya politike byari mu gihugu kiwabo muri Benin. Hanyuma rero akaba yarakoraga yiga kugira ngo abone rwose amafaranga y'ishuri. Aho rero yigaga umuziki ari naho yaje guhurira n'umuntu ukora indirimbo witwa Jean Hebray, waje no kuba umugabo we muri 87. Twababwira ko rero yatangiye yikiriza cyangwa se abaking abandi bahanzi muri za konseri. Muri 85 rero nibwo yatangiye kuza imbere. Twababwira ko rero ari nabwo yaje kumenyekana nk'umuhanzi w'ikirangirire mu kuririmba live cyangwa se mu kuririmba inyumva nkumve. Muri 91 rero nibwo yakoze album ye ya gatatu. Hanyuma muri 2000 aza gukorera mu nzu ikora umuziki mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aho rero yaravuye mu Bufaransa nkuko nabibabwiye. Uyu muhanzi rero twabwira ko kuri ubu afite album zirenga 15. Aho rero yagiye anaririmbana na orchestre zikomeye kuri iyi si ya Rurema. Hanyuma yaje no gutangira fondasiyo ifasha abana b'abakobwa, ikabaha amahugurwa n'ubumenyi bibafasha guhindura ubuzima. Yagiye kandi akorana n'imishinga rero igiye itandukanye, harimo UNICEF, harimo Oxfam, harimo Human Rights n'iyindi myinshi cyane. Twababwira ko rero yaje no kwitabira ibitaramo birenga 50 ahantu hagiye hatandukanye ku isi. Igitangaje rero nuko kuri ubu ngubu twabwira ko afite ibihembo birenga 40. Ahangaha harimo ibihembo bya Grammy Award, harimo ibihembo bya Kora Award ndetse na Prix Découverte RFI yo muri 91. Wenda iki ngiki kimeze nk'igikombe umuhanzi wo mu Rwanda Ivan Bravan aherutse gutwara mu gihe cyashize.